mololo. Wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Endithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena. Uzoyimamelele ngoma indicingisa wena. Ndibonge ithuba ondiphe lona ngempela. Ndibonga impatho yakho inobumene. Imanga zabonke nabangakholelwa kuthando lunje. Alukho lunjena undiphethe kahle dear. Uthando noxolo wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Endithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena.
Mina ngazi kangono kodwa ngayena ungifanele. Wena wazi kangono konke lo dali kongokwa. Ningani tatata wazala natale wena ongowang. Ningani tatata wazala natale wena ongowang. Ningani tatata wazala natale wena ongowang. Ningani tatata wazala natale wena ongowang.
Uthando noxolo wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena. Kubo bonke ndikhethe wena. Endithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso. Uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena.